CK Music Promaster. Chama, Gwani Basingo. Chama, Gwani Basingo. Tieti, Tuka Basingo. Shibukisha po time nari po mu love. Ewe tinko so mwona ngana mwona pof. Yose ngana mwona kachika tani love. Oro chiri mwai chet chiri tuleisa. Nariba single. Ever time ready to mingle. Nariba single. Ever time ready to mingle. Dwariba single. Ever time ready to mingle. Dwariba single. Ever time ready to mingle. Single so pona zero tawa manga. Apari wabili na shishi tawa langa. Aido akanega weta kwawa. Apona bulilo kuya fenderunga. Dress tukia kari konze kusenda. Takulini nani kapara makusenda. Kanso shaku, kaso shaku ish. Maka kawa naga wisha toka wish. Shibukisha po time nari po mu love. Ewe tinko so mwona ngana mwona pof. Yose ngana mwona kachika tani love. Oro chiri mwai chetu chiri tuleisa. Nariba single, ever time ready to mingle. Nariba single, ever time ready to mingle. Dwariba single, ever time ready to mingle. Dwariba single, ever time ready to mingle. Kaba mwona naka, padamu kanjite ule. Isaitha kana ndika besi tolo li ule. Heka kwa kira munji tatindi ule. Enough of that drama, bende besa teinde. AI awa yine kuteura. Panye mage zoro ni shapeura. Green light kuli nani kuteura. Panye goli doro ni shitai moleka. Shibukisha po time nari po mu love. Ewe tinko so mwona ngana mwona pofu. Kose ngana mwona kachika tani love. Oro chiri mwai chetu chiri tuleisa. Nariba single. Ever time ready to mingle. Nariba single. Ever time ready to mingle. Dwariba single. Ever time ready to mingle. Dwariba single. Ever time ready to mingle. Sky print Pandora. Wakini na wakwini. Era sifo wa the bank. Man I know the box. Era zino kamwe. Inspector sing on. As dope my beat. I dope on my beat. They dope on my beat. Posi simfu ko the track. Tuga pa single. Era kingpin. Angie. Young managers. Mr. Mike. Chawa kari nation. Nawashara nawashara. Kowetu na wise. Wadi apachech. Riba cash. Mwizi int. Musicpromos.com.
Chaba record.
Dwariba single. Dwariba single. Tukaba single. Tukafwa single.